WBM Production. Johnny on this. Alpha
Records. Mimi nasema haiwezi mega. Kenya tunaimba haiwezi mega.
Na shetani anajua
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Okay, I don't wanna live knowing that I go to hell. That's why ninasema haiwezi mega. Oje na shetani ni mbingu na ardhi. Uhai na mauti, they are totally opposite. But you be na Kristo ni chanda na pete. Nilitwa penana kama ulimi na mate. Ati chai bila shuke, gali bila unga. Eden bila simba na John bila sin. Jutangu ni mjue, life yangu ni nywe. Nasema sitamani kukishi bila ye. His name is Santa, mwisho simba wa Juda. Wako ako down ya ni simba wa muda. Nyinyi mkulezi mnapenda tukulala. But daily tuko happy, ntamwimbia kila mara.
Mimi ninasema haiwezi mega. Nyinyi mnasema haiwezi mega. Kenya tunaimba haiwezi mega.
Na shetani anajua
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
I only miss you Lord when I'm breathing. I'm serious Lord, I'm not joking. I meant kidding you my circle. Excuse me now and give me love. So give me love to love you forever. Me love is true, never fade. Me promise you give me words. I don't wanna lose what I choose for me heart. The better and the worst, the good and bad. To live and to die, never break that promise. Praise only you, sing it for you, dance it for you, and love only you. Our love is strong, but we're all and gone. Still by the blood of the Son,
Jesus Christ.
Hear me say, ninasema,
haiwezi mega.
Nyinyi mnasema,
haiwezi mega.
Kenya tunaimba,
haiwezi mega.
Na shetani anajua,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Kenya bila Mungu,
haiwezi mega.
Ujiza bila Mola,
haiwezi mega.
Ndoa bila Mola,
haiwezi mega.
Na biashara ya ndumba,
haiwezi mega.
Usani bila wokovu,
haiwezi mega.
Matendo ya ugaidi,
haiwezi mega.
Ibilisi duniani,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi, haiwezi mega. Sema
mimi ninasema haiwezi mega.
Nyinyi mnasema
haiwezi mega.
Kenya tunaimba
haiwezi mega.
Na shetani anajua
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Mimi ninasema
haiwezi mega.
Nyinyi mnasema
haiwezi mega.
Kenya tunaimba
haiwezi mega.
Na shetani anajua
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Sema haiwezi, haiwezi,
haiwezi mega.
Haiwezi mega. Bila Kristo haiwezi mega.
Alpha Records.